namandla nobukhosi engingini kungokwakho mzwezi kuze kube phakade
amen
kuyomsiza lokho kuyabasiza nabanye noma nje kujabula lonke izojabula wonke umhlaba amasegistuta sethu bayajabula abantu umazudlala mzwezi uthole nto wayinikwa mfana wayinikwa kunangonyezi unani fokakhosi umgijima ufakantombe uthegijima hebe yamgijima liyeza ufuna uma kancane nje fana komgwaza ey'gwilini besithinta ufokangobeza niphume nimephe kwamasha amakhulu nibatshele ukuthi usephinde wabuya futhi umntukazeze umbuyenze waufunaunkulu weyiphile banyakaza wonke ukwazulunatali banyakaza bonke abantu bamangenyawo bani ubhuka mthwezi banyakaza uprovincial shepesini usihlalo wethu lapha kwiprovinsi akwazulunatali umisithethiwe ufokanti ajabula umaloya lelekanda ayifakazi umaqawu ufokamajosi afakazi odoktanaye ufokakhumana afakazi oshaka umnandetshitshe ufokakhuma ayifakazi umabhodiga ufokamsweleleni mthubatu afakazi odlala fuze ufokangena uthabise ufokakhumana sasho namanje ngisathi ndimqabaqaba okaqabule mfinika ndicela uqaqaphe qaqeni eqhoko lamgoqoqo nomqondisi uqaleni uqaqanjele eqhaka uvala apha emqolo qaqaqala ngomgcibelo uqaqanjele eqhaka uvala apha emqolo emini maqaqa ukuciba kwami ungqosha ngobo ngobo ngobolantwana ngobo yey wakamisa kangaka nje mngane amuyigcine eninithi ye wena ngisho kuyo impela waqala zomunye nje musa ukugqula inyathi wagqula inyathi ngisho kuwe uyakhamisa ngabe uyafika wethu ofika ngibona